Vile wanipenda yani chokitanzi. I am not crazy, I'm a little impaired. Baby nakuombo sisikize tetesi. Wenye wivu wanatutake mabaya. Safari yetu bado mbali mno. Nikikukosea jaribu nirekebishe. Piga moyo konde maisha tuyashinde. Mara ya kwanza baby tulipokutana, ulisema maybe tunaweza patana. Baada ya po lady tunaweza husiana. Kimapenzi I'm ready to love ya. Wenye wivu wanatutake mabaya. Safari yetu bado mbali mno. Nikikukosea jaribu nirekebishe. Piga moyo konde maisha tuyashinde.
Nifunze vile u tutakasa, jiepushe na yale ya wanafiki. Joo unipashe, kamwe hauondoki.
From the day I met you boy, I knew we were meant to be. Decided in my heart, claimed you were to be. The man of my dreams, vowed to make you be. The father of my kids, you said you're gonna be. Forget your ex, babe, the way you look at me. Love so deeply, that's where I wanna be. Yo, I promise so much to give. Attention, love, care, beyond the limit. Love story, bima kwa bima, utaamini. Kama kwa love list, tulitrend wewe na mimi. In my dreams, you promise never to leave, uko na mimi. Never to walk away like other men, I take it easy. You say it, you got my back, I'm getting steamy. Boy, I wanna be your best. They call me freaky, I'm obsessed by you. I know you're impressed by me. There's no man above you, baby. You are my hurricane.
Somewhere in darkness, there's a light, and I can't find you, baby.
Kukosea jaribu nirekebishe. Piga moyo konde maisha tuyashinde.
Nifunze vile ulini nasa. Jo unonyeshe kile kita tutakasa. Jiepushe na yale ya wanafiki. Jo unipashe, kamwe hauondoki. Nifunze vile ulini nasa. Jo unonyeshe kile kita tutakasa.